Igwe Chukwu Odogwu ka ebu izuru kana. Igwe Igwe Chukwu Odogwu ka ebu izuru kana. Izuru kana oh.
Izuru kana.
You deserve all the glory.
Izuru kana.
You are worthy of my praise.
Izuru kana.
Izuru kana oh. Worship only you,
oh, Ibe.
I will magnify your name,
oh,
and I will never say goodbye.
Nah.
Father will never say goodbye.
Nah.
Father will never say goodbye. Ibe,
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 hey, hey, five hand Oza for Jesus. Oza, 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 Oza.
Oh, God.